lo kuqange tolo thandaza. Kohlwa isolo kuqange tolo thandaza. Yonke into inexesha layo kuzojika.